Emzala wami ungalinge, ngiyakuthithisa mina. Wemzala wami ungalinge, ngiyakuthithisa mina. Siyakhuluma isithembu mzala wami, ungalinge uthathe isithembu. Siyakhuluma isithembu mzala wami, ungalinge uthathe isithembu. Siyakhuluma isithembu mzala wami, ungalinge uthathe isithembu. Wemzala wami ungalinge, usengisola wena. Wemzala wami ungalinge, ngiyakuthithisa mina. Akukho ukuthula, akukho ukuthula bo. Akukho ukuthula, akukho ukuthula bo. Siyakhuluma isithembu mzala wami, ungalinge uthathe isithembu. Siyakhuluma isithembu mzala wami, ungalinge uthathe isithembu. Siyakhuluma isithembu mzala wami, ungalinge uthathe isithembu. Wemzala wami ungalinge, uyoyisola wena. Akukho ukuthula, akukho ukuthula bo. Akukho ukuthula, akukho ukuthula bo. Nengane zakhona zikhula zizwane. Nengane zakhona zikhula zizwane. Zibanga isithembu sonina, zikhula zizwane. Zibanga isithembu sonina, zikhula zizwane. Wemzala wami ungalinge, ngiyakuthithisa mina. Wemzala wami ungalinge, ngiyakuthithisa mina. Siyakhuluma isithembu mzala wami, ungalinge uthathe isithembu. Siyakhuluma isithembu mzala wami, ungalinge uthathe isithembu. Akukho ukuthula, akukho ukuthula bo.